nemerako mwagala singo wantuma oiteza kunengula sikulira kukalandira kinkusaba tonnemerako mwagala singo wantuma
Yeah.